waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
sacuudi carabiya ayaa aad loogu dhaliilay inay ahayd dalka keliya ee adduunka oo ka mamnuucay in haweenku ay gaari wataan, inkastoo ay dowladdu qabtay himilo dheer oo ah in kor loo qaado doorka haweenka ee bulshada, gaar ahaan dhanka shaqaalaha. laakiin isagoo ku sugan qaramada midoobay, wakiilka joogtada ee sacuudiga u jooga qaramada midoobay ayaa arrintan si lama filaana uga dhawaaqay.
You may be interested to know that a few minutes ago a royal decree has been issued in Saudi Arabia giving women the right to drive.
waxaa dhici karta inaad danaynaysaan inaad ogaataan in dhowr daqiiqo ka hor amar ka soo baxay boqortooyada sacuudiga in haweenka loo ogolaaday xaquuq ay gawaarida ku wadi karaan, waana maalin taariikhi u ah bulshada sacuudiga haween iyo ragba. waxaan dhihi karaa arrintan oo waqti badan la sugayey ugu dambayntii way dhacday. telefishinka dowladda sacuudi carabiya ayaa sidoo kale go'aankan looga dhawaaqay.
min cadami samaax lilmara biqiyaadati lmarkaba walijaabiyaat lmutawakhaati min asamaaxi laha bidalik maca muraacaati tatbiiqi اdawaabit اlsharciyati اllaazima wاltaqayudi biha.
annagoo tix raacayna natiijada xun ee ka dhalatay inaynaan u ogolaan haweenka inay gaari wadaan iyo faa'iidada inay gaari wadaan, annagoo eegayna saamaynta iyo fulinta shareecada, waxaan sidoo kale ka eegaynaa aragtida inta badan xubnaha golaha sare ee culimaadiinka oo iyagu u arkay in haweenku gaari wadaan ay waafaqsan tahay sharciga Islaamka. Saara Nasiif oo magaalada Jidda ku sugan ayaa waqti dheer u ololeynaysay in haweenka loo ogolaado inay gaari wataan. waxay la hadashay b b c da. waxay ahayd arrin la yaab weyn igu noqotay. wiilkayga ayaa isoo wacay wuxuuna igu yiri hambalyo hooyo. markaas ayaan ku iri maxaa dhacay. markaas ayuu igu yiri waxaa lagu ogolaaday inaad gaari wadi karto. waxaan ku iri waad igu cayaaraysaa. waxay noqotay inaan telefishinka daaro oo aan hubiyo inay arrintu run tahay. waxaana bilaabay inaan heeso. hooyaday ayaa iyaduna isoo wacday oo igu tiri ma maqashay? waxaan ku iri haa waan maqlay. riyadeedniina way rumowday. laakiin iyadoo tallaabadan la soo dhaweeyey, haweenka boqortooyada dalkan ayaa weli xanibaado kale ay haystaan. weli waa inay xirtaan dhar waaweyn oo markaasi jirkooda oo dhan qarinaya. waa inay mar walba wataan ogolaansho nin markasta oo ay tallaabo sharciga qaadayaan. go'aanka haweenka loogu ogolaanayo inay gaari wataan ayaa loo arkaa inuu qayb ka yahay dib u habeyn uu wado maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudi carabiya, loogana dan leeyahay in lagu wajaho sacuudiga sida uu noqonayo waddan ahaan batroolka marka uu dhammaado. barnaamijkan oo loogu magac daray vision 2030 ama hiigsiga 2030 ayaa looga dan leeyahay in sacuudiga lagu casriyeeyo, laga dhigana sida caalamka intiisa kale. tusaale ahaan, in la ogolaaday in la dhiso goobo madadaalo ah. qaar ayaa u arka arrintan inay tahay boqortooyada oo isku dayaysa inay sumcaddeeda beddesho, waxna ka qabato taariikhda xun ee xuquuqul bini'aadanka ee waddankan taariikhda u gashay. Frank Garner oo ka tirsan b b c da arrimaha sacuudigana falanqeeya ayaa sheegay inuusan isagu la yaabin waqtiga uu ku soo aaday amarkani.
You may think that it's Saudi kings, Saudi monarchs, princes who've been holding women back all these years. It isn't them, it's the religious conservatives.
waxaa dhici karta inaad istiraahdo boqoradii sacuudiga ama dhaxal sugayaasha sacuudiga ama guud ahaanba boqortooyada sacuudiga ayaa sannadahaas oo dhan haweenka lagu hahayay. iyaga ma aha, waa dadka ama wadaadada muxaafidiinta ee diinta. fikradaha ay ka dhiibteen sababaha aysan haweenka ugu ogolaan inay gawaari wataan dad badan ayay ka caraysiisay. jawaabaha ay bixiyeen wadaadadaasi waxaa ka mid ahaa inaysan caqli ay gaari ku wadaan balahayn, iyo in gaarigu ilma galeenka uu ka gubayo haweenka. waxay kaloo sidoo kale ku doodi jireen muxaafidiintu diintu in haddii haweenka loo ogolaado wadidda gawaarida ay keeni karto qalqal iyo fawdo waddanka ku dhaca. laakiin wuxuu soo qaatay saamaynta wanaagsan ee tallaabadan ka dhalan karta.
It liberates Saudi women economically because they no longer have to depend on these imported, these 800,000 imported chauffeurs from Indonesia, the Philippines, India and other countries.
Waxay dhaqaale ahaan xoreynaysaa haweenka Saudiga sababtoo ah mar dambe kuma tiirsanaan doonaan 8,000 oo darawalaha oo dalka dibadiisa laga keenay oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Philippines, India iyo dalal kale. Waxaa dhici karta in maadaama Saudi Arabia uu yahay dal tijaara in qof walba tijaar yahay in la moodo. Taasi sax ma aha. Waxaa jira Saudiyiin badan oo lacag yar qaata oo aan awoodin inay darawal qortaan. Marka maalin weyn ayay u tahay Saudi Arabia oo haweenku dhaqaalaha ay ka qayb qaadan doonaan.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Boqo sbs.com.au/somali.